Omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okutirimbula abaana amabujje asimbiddwa mu kaguli mu kkooti etudde gye yaddiza emisango mu kibangirizi ekya Gaba Community Church ne yeegaana emisango egy'obutemu egyamuggulwako. Okero ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna yasanjaga abaana amabujje bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center n'abattirawo. Amabujje gano kwaliko Ryan Odeke wa mwaka gumu n'emyezi esatu, Gideon Ekepu myaka ebiri n'ekitundu, Keisha Agena myaka ebiri, ne Seruyange Ignatius ng'ono yali wa myaka ebiri. Ebyo nga biri bityo poliisi eyungudde abasirikale baayo abawanvu n'abampi okukuuma obutebenkevu kkooti gy'etudde okuwozesa agambibwa okuba omutemu Christopher Okello Onyum ng'ono yasanjaga amabujje. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke agambye nti bagenze okukyetegereza ng'omusango guno gwa nkizo nga gukwata kumpi ku buli muntu, era n'asaba abantu abagenzi okubeerawo mu musango guno okubeerawo okulaba nti tewali alumba muntu munne.
Abantu balina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga. Naye kye tusaba, mukuume ddembe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kkooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello kanyumba oyagale okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasia yaffe. Okello bw'aba ayina abantu abagenda nga ba lawyers, tetwagala enkyowulire abantu nti ate nabo baagala kuba jagambula. Then n'ekirala, kkooti mugiwe ekitiibwa kyayo, tetwagala atuwulire nti ate abantu bakuba amameeza, bakola ki, bakuba enduulu, mugiwe chance.